la vedo Maria in diamond.
Kabinti kalamu, kaimbe dori Mwendo maringo ya kimori Haramu, pavi gogo Akitembea macho kori Maki nata na nata
Nata
Anata
Nata
Pakalimsa na ngata
Nata
Angata Maki kata na kata
Kata
Akata
Kata
Kichwa na zima data
Data
Je vais fire. Money give me the power. Power give me the money. Money give me the power. Everybody got that same symbol. Selema.